Exclusive from Afrofy.com.
Mop Tika, I got you. So get a body fine. Makwenda ni banana ni fine. Sela kote ino level. Makwenda twende fianda lama.
Banana moving.
Nina big shiku molu malewa. Tutali kala sana palastu kabepwa. Pakushana ni slow. Mwana dance kalengi la moko paso. Ngola sana kopela kona map chika dance. Nama dance yandala majituli kafe. Shidimbanga duwangi la mutui kafe. Balibada na bada ni bani baby. Ndala mashali fimba mbasheme kafe bena. Wika palama wika fwa mwana dance. Bukalabu baleka mwana dice. Ema levo ya lingile kushala map chika dance. Noti waka wayawaya baliba man. Noku ipanga sana nga badia wanji. Chika lipa uda neba nga napita timono fuba sokola ila dance. She got a body fine. Makwenda ni banana ni fine. Sela kote ino levo. Makwenda twende fianda lama.
Banana moving.
Ema dance ya mutengo. Echo na vila na zetu pa kwenda. Ngandenda machiki. Nga naingira kalabu bonze muchinshi. Pala mankubike muchipi. Pala suka fuafi na BP. Jendela muma benzi pajela. Isha chipa ikona vanesho. Elo jenda maya. Nga nafika kalabu nine big fire. Nishani na pofe mapchika dance. Pada bule nkola ndei yons. Na ure mapchika dance. Dure map chika dance. Chika lipa uda neba. Nga napita timono fuba sokola ila dance. She got a body fine. Makwenda ni banana ni fine. Sela kote ino levo. Makwenda twende fianda lama.
Banana moving.
She got a body fine. Makwenda ni banana ni fine. Sela kote ino levo. Makwenda twende fianda lama.
Banana moving nevine. To the beat of the song. Even it don't see a mushe. Ilina zina ya bushe. No moju go down low. Go down low. Mizina ya bushe. Mapchika.